kondo kaninge mbuzi ku kondo nasumulule kondo katikwani anziza ku kondo ekondo yesu kwe yansumulula byebizibu ebinje byanuma ekondo yesu kwe yansumulula obwavu n'endwadde byantama nze nabangayo mu kyalo nga nkuba misota ku kyalo nekyolaba nfuuse leero katonda yanyambye yambye kati bantu babeereeyo boogera tekaabuge mbaako keeraga bayiiya n'obukodya ku nsibya ne bakolokota buli kye nkola sibiwulira nze sibiwulira 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 biyingirira muno bifulumira muno sibiwulira ate nesunga mukama takoko nesunga fyucha yange ntanga sibiwulira sibiwulira nze sibiwulira kamusungusungu ndifumbirwawa nekitunula ku ttale kamusungusungu ndigattibwadde nekitunula embaale ekinyonyi ekyekyebuddu kamusungusungu yannimba yewaba fyucha yagitankana olwamanya atyagwe ekyoliba igwakaba nkubuulire towuliriza sitaani byakola buli bw'owulira ebigambo bye oba n'eddalu ng'enseeraba okukkiriza kuba mukuwulira sikuwulira buli ekiyita ne booleeta loole y'emizimu n'okiyiwa ewange gyensula mu linnya lya yesu nga mpita omuliro mu matuntaddemu obuteera kigambo kya mukama kimala waggulawo tewabaggalawo waggalawo tewabaggulawo sibiwulira 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 biyingirira muno bifulumira muno sibiwulira ate nesunga mukama takoko ekikumi sirina yeyampa n'olukumi lw'ennina n'omutwala n'aguleeta bantu bakuno bo bwe batyo bakolokota buli kyokola bw'ogula ettaka tajja zimba ozimba tajja sereka osereka tajja kuggala ekiggala tajja sulamu n'ozimba n'osereka n'okiggala ate n'osulamu nawulira bingi nga tandika obuulira enjiri ababanda bakuno ayimba atya ne kamiliyonne ayimba atya ne Bobi Wine aleeta atya bebe mu kkanisa n'aleeta bayaye mu kkanisa ey'ekkanisa ejja mmulema nebyayimba bijja mmubula n'ennyimba n'ensumba kisa kya yesu ate ng'enda wala kati abakolimiro ddeyo mu kyalo bagambe oye yagamba ojja kufa ozunga mugambe abo abakulogambu osiraane bagambe